ZWAP.com.
Love can make you do things like this. Ukikosa upendo unakosa amani, unakosa peace. Love can make you do things like this. Ukikosa upendo unakosa amani, unakosa peace. Kupigwa vijembe na vijino pembe, yo vita nshashinda. Wanasema ukitaka chafu kongo unapinda. Ni ile hali ya kumpenda mtu paka wengine wanacheka uchinga. Yani love kinja kinja. Mapenzi yako out ninja ninja. Mwenye penzi lako mini cheche kiche. Mwenye penzi lako mini taja na bimbea. Mwenye penzi lako mini upepo na pepea. Kama umewasha moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala. Kakutana na majama wakaleta kara. Some people don't know better than no nothing about love. They do if you don't know what they got. For me you don't deserve that. Takomana wewe even though your life's hard. And I change life tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Inni mini, inni, inni mani mo. I feel like I'm going out control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa, pa, bampa, bampa to bampa. Anasijui tana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi. Mashona mkeka kwa nyuzi. When you talk about love, they talk about me and you. Misunavu nichanganya. Minaisi, you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Classic music.